Michezo yako kinasti nasti, biki biki, heavy heavy. Mama mimi napendaga ulivo shona kunongo nongo, ukidunga skete lafu ina mechini unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza, michezo chumbani oi nakufa unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari, ulivozidi utamu nikuite asali. Una siri gani hapo kwa mauno? Mtoto wa Salome unamwaga mpaka bone marrow. Hey baby, au labda unatumia anointing oil vibaya, kuzo na vorombosa kwa panja rombosa. Sijawahi ona toto uko heavy, ni bebe bebe, nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha, wana slow motion. Na wazee wa boma walishasema niwe mama lao, basi mindo baba lao.